Dikhulile ixesha lihambile ndigoqoza ndodwa mna ndifasisithukuthe ezinkhulile ixesha lihambile goqoza ndodwa mna ndinesithukuthe
All the time, on the grind, doing overtime, don't for mine All the time, on the grind, doing overtime, don't for mine It's been a long time coming. All my life I've been hustling. I don't chase the bag for nothing. This is for umndeni wami. Sesizophuma enhluphekwe, singene emnothweni. Sizikhiphe ematyaleni, sithi gqi esikhaleni, yeah, yeah. Can anybody feel my pain? Hardships turn to play with my brain. I'm feeling down in a private jet plane. Broke the rules and lit a fat Mary Jane. No days off, I gotta stay strong until it pays off. Till the money
all the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine.
Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam. Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam. Sininzi iintsuku ezedlulileyo ndidliwa zisithukuthezi. Ndihlala ndikoqoza kubetha umoya ezingubeni ndisiphethukela. Yonke into ndiyazenzela, iimpahla ndiyazihlambela, ukutya ndiyasiphekela. Ikhobolo lifuna ukuhoywa, ingaske ndingaphangela, ingaske ndingalitshayela. Ndisipusha kancinci, kancinci isimokolo sam. Isimokolo siyasinda, liyaklineka kancinci, kancinci ikhobolo lam. Lona ikhobolo liyaklinwa. Iminyaka ehambile, umfazi uhambile, ingxaki zindongele, ixesha lihambile. Iminyaka ehambile, umfazi uhambile, ingxaki zindongele, ixesha lihambile.
All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine.
Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam. Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam.